Vitality, Vitality. What a Friday, 7 to 14.
Uhlelo woza Friday namhla sifunda leqembu elicula umdumo werumba elizibiza ngokuthi ezabo bonke parental bliss liphethe idlaladela noElisha umthungameli Ngoma weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo nje kanti wacaka kangaka jaha ngani ngumuntu olusinyoka kwenze njani?
Adwekela wena ngomama laba banoringa.
Lidlalate laleli qembu lesine njalo isihloko salo sithi efelweyo ayibanjelwa mazwi. Nangu umholi weqembu odabuka phansi lecholocho uBlessing Luphahla.
Izihlobo zami ngiyabingelela kakhulu, ngibonga kakhulu bakithi abalandeli abathe bathola lengoma bangisibonela abanye abanye bangitshela ngibangiqinisa lapho bangiqinisa khona. Ngibonga kakhulu izihlobo zami lingaphela uthando.
Sikombisa ezigoqela ethi Satan ngiyekele incane lengane kanye lethi nozipho. Abangathanda ukuthenga idlalade iluphahla bakuthola njani?
Inamba yami ithi 0844 383835. Ngiyase South Africa. Uma wabubonana inamba izokuphuzela ukuyithola, ungahamba ufike ubhale Glory Boy Luphahla. Uzongithola lapho kuFacebook, ngikhona kuFacebook, la kuInstagram uGlory Boy Luphahla. Ubusubheka lapho kuFacebook unegroup ebhale ezabo bonke, nakuma ungangena lapho nje nakho ufike uzosithola lapho.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Asisaphotheneni, isikhulekeleni phambili, umculo siwushaye lathi kusasa abantwana bedle. Yiyo nje into engicela kubalandeli, ungasaphothi ukuthi hayi wena ngobubani ngamazi se uyazakala lapha nalapho, usaphothe ukuthi yilokhu njani. Udlala ingoma uzeke isikhathi sokumamela ingoma, mawuthe wayithola udlala ingoma uyimamele, nawe uzothola ukuthi hayi lapha mpela hayi ingoma ziyaphekwa.
Uphuma ke enkundleni uBlessing Luphahla leqembu lakhe leza kubonke parental bliss ngale. I'm going to go to the next one.
I am a police officer. Kuhlelo Woza Friday namhlanje esihamba leqembu elicula umdumo weRumba elizibiza ngokuthi eza kubonke parental please liphethe idlala lalo elitsha. Sinibheka ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo umpracticist Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukile.